always purposes all things according to his design pattern.
Iye tu amadzirola zinthu zonse kuti zikhale monga mmene wazipangira ndikufunira.
Last week we were in the book of Exodus chapter 32 from verse 1 through 14, but we covered on the 3 verses.
Iyata ija tinali mbuku la Deuteronomy chapter 32 ndi maya 1 mpaka pa 14 komatu tinayangana kwambiri ma verse atatu okha.
We saw how rich the people are, how Elon did his part.
Tinaona tu mmene anthu ofoka alili komaso mmene Aloni anachitira kumbali yake.
There was nothing less, nothing more that the world would do that the Lord didn't determine it before the foundation of the world.
Ndipo kulibe ngakhale chimodzi chimene anthu awawa anachichita chimene Mulungu sanachikire kuchikhazikisira dziko lapansi lisanakhazikike.
This is the continuation of the same book of Exodus.
Ndiyetu lero nkupitiriza kwa buku lomwero la Exodus.
Exodus 32, today from verse 4 downwards.
Ndiye mu Exodus chapter 32 kutsika pansipo kuyambira pa verse lake awani.
Verse 4.
Tiyambira maka pa verse la 4.
Verse 4 says, and he received them at their hand and fashioned it with a graving tool after he had made it molded calf. And they said, these be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. 5. And when Elon saw it, he built an altar for it, and Elon made proclamation and said, tomorrow it's a feast to the Lord. And 6. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink and rose up to pray.
Exodus chapter 32, verse 4. Ndipo anazilandira kumanja awo, nachikonza ndi chozokotera, nachienga mwana wa ng'ombe, ndipo anati, si milungu yako Israeli imene inakukweza kuchokera mtsiko la Igupto. 5. Pakuchona Aloni, anamanga guwa la nsembe patsogolo pache. Ndipo Aloni anafula nati, mawa aliko madyerero a Yehova. 6. Ndipo mawa mwache anauka mamawa nafukiza nsembe zopsereza, nabwera nazo nsembe za mtendere. Ndi anthu anakhala pansi nadya ndi kumwa nauka kusewera.
7. And the Lord said unto Moses, go, get thee down, for thy people, which thou blottest out of the land of Egypt, have corrupted themselves.
Ndimeya 7. Ndipo Yehova anati kwa Mose, muka tsikatu pakuti anthu ako udakwera nawo kuchokera mdziko la Igupto wazitcha.
Elon had made the calf.
Ndetu abatikuona Aloni atapanga mwana wa ng'ombe.
The earrings, whatever broke from the ears of the people, has helped Elon to make a golden calf.
Ndolo komaso mphete ndi zina zonse zimene zinaperekedwa kwa Aloni zinamthandizira kuti Aloni apangire mwana wa ng'ombe.
And the calf itself was designed by Eloni according to how the pattern and design was in his head.
Ndipo mwana wa ng'ombe amene anapangidwa ndi Aloni anapangidwa mofanana ndi makonzedwe ndi madongosolo amene anali mutu mwa Aaroni.
Don't forget, Bible says, for all have sinned and come short to the glory of the Lord.
Ndetu musayiwale kuti mawa Mulungu akulankhula zonena kuti anthu onse anachimwa naperewera pa ulemeri wa Mulungu.
Now here we are looking at a sinful person designing and making a god of himself to the people.
Ndetu apa tikuona munthu ochimwa akupanga sopano kuzipangira Mulungu kwa anthu ake.
So, being a sinner, he manages to make a god of his mind and introduce it to the people so that they might worship according to how he designed in his mind.
Ndiyetu munthu wochimwa akupanga Mulungu wa maganizo ake ndi kumpereka kwa pasakano kuti ampembeze. Ndicho linga chonena kuti akamapembeza anthu asikhala kuda kupembeza maganizo ake.
Here the people were come with a golden calf from a wretched man by the name Aaron.
Ndetu apa anthu analandira mwana wa ng'ombe amene yoyo kwa munthu amene ni mtsogolero amene amatchula kuti Aaron mudzina loti ni Mulungu.
Now, Aaron didn't just made a god and gave the people. He had to speak a word because every god of the mind of a person is followed with the word from the mind of a person.
Ndetu Aaron sanangotenga mwana wa ng'ombe ameneyo amene amatchula kuti ndi milungu yawo ndikumpereka. Amafunika kuti Aaron amene ayankhule mawu. Chifukwa choti milungu yopangidwa ndi maganizo a anthu imayendera imayenda mofanana ndi mawu a anthu.
Here the Lord is speaking that on this follow in the midst of the sentences, these be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.
Ndi apa tikuona Aaron akuyankhula mawu mkati mwa ndime ya foloyo amene akuti si milungu yako Israeli imene inakukweza kuchokera mdziko la Igupto.
But this Aaron who is speaking about these gods is the same Aaron who was speaking the exact word that Moses told him.
Komatu Aaron uyu amene akulankhula za milungu iyi Aaron wake ndiye mweyo amene amayankhula mawu aliwonse amene Mose wayankhula kwa iye.
And the people that were hearing Aaron speaking were the same very people that were hearing him speaking while he was with Moses.
Ndipo anthu amene amamvesera nkhani imene iye akuzidwawo anthu ake tu ndi omwewo amene amamveranso Aaron akalankhula amotsogoleredwa ndi Mose.
Don't forget that it is coming from verse 1 that Moses delayed.
Musayiwale kuti nkhani kuchokera mu verse 1 pamene akunena kuti Mose anachedwa.
In the absence of Moses to the people, made the people quick themselves to make a golden calf.
Kusaoneka kwa Mose pakati pawo kunawafulumiza anthu kuti adzipangire okha mwana wa ng'ombe.
And they made it because Moses was not among them, which means he was not speaking. There was silence.
Ndipo anapanga izi chifukwa chonena kuti Moses anali pakati pawo, Moses amalankhula ndiwo mwa njira ina panali chete.
So there is dangerous in the silence because the silence of Moses made the speaking of the people great.
Ndipo pali kuopsa pa nthawi ya chete chifukwa kukhala chete kwa Mose kunapangisa kuti anthu apange maganizo awo.
Same with as of now, when God is silence, it makes people to form religious groups of themselves, making the gods of their minds so that the people might worship.
Izidu chimodzi-modzi ndi masiku ano. Munthawi imene Mulungu wakhala chete anthu amadzuka
nkuzipangira magulu azipembezo nkuzipangira mirungu yawo kuti anthuwo adzizisata zimenezo. During the time of silence, the Sadducees, the Pharisees were made to speak in the instead of God because there is silence of God.
Munthawi yachete asadukitu anadzuka ndikuzipanga kuti azilankhulira Mulungu chifukwa Mulungu wakhala chete.
Don't wonder if you see many religious groups of people with standard of worship they have designed, it's because God is not speaking to them. So they thought to make the God of their minds so that at least there should be a sense of a certain God speaking.
Musamadabwa ni maguwa nwazipembezo. Amina maoneka kupembeza mwapa deradera mwapa tulika mwantengu wachi. Amene anachita kuwakonza kuchokera mmaganizo mwawo chifukwa anthu amene wowo anapanga zinthu za mmaganizo mwawo izi zioneka ngati kuti ndi Mulungu amene akulankhula ndiwo kuli kusangalasana mmaganizo.
Before Christ is revealed to us, we have the God of our minds and we do act and whatever according to our thinkings, but when it pleased God to open our eyes and see him, then the God that the complication of our minds ends and we see Christ of the scriptures.
Kristu ndiwasanavumbulutsidwe kwa ife, tinalitu ife mchipembezo cha maganizo athu, ndipo timapanga china chilichonse mofanana ndi maganizo athu, koma pamene Mulungu kunankomera kuvumbulusa mwana wake pamene tinaona ulemperero weniweni wa Kristuwo.
Before Christ is revealed to us, each and everybody has got his religion of his minds, of his own body, and he acts according to how the design or what he thinks from inside of his body.
Christ wasana vumbulusidwe kwa ife, wina aliyense tu anali chipembezo cha mthupi lake. Ndipo chipembezo cha mthupi lake amachipanga mofanana ndi thupi lake ro.
That's why it was very easier for Elon to introduce another God, see, because he has already the God of his own body, the God of his own mind.
Ichitu nchifuwa chake kunali kwa savuta kwa Aloni, kuti apange mirungu ina, chifuwa thupi mwake kale maganizo mwake munali mirungu.
It was very easier for the people to accept the gods of Elon, the gods of his mind, because themselves again they have gods of their own body, of their own minds. So the gods of Aaron and the gods of people were a suit.
Kunaliso kwasa vuta kwa kudalandire mirungu iyo chiropangidwa ndi Aloni kuti aipembeze chifukwa chonena kuti ngakhale mkati mwa wanthu amene wammaganizo mwawo munali kale mirungu. Ndiye mirungu imene anapanga Aloni ndi mirungu yawo mthupi mwawo zinali zofanana.
Because the question might be, if Elon was the original man, what makes him the same mouth that was speaking the sovereignty of God to speak about the gods of his minds introducing to the people?
Chifano funso likozo ukala kunena kuti, kodi Elon amene ingatidi anali mwamuna wangwiro, anali olimba nditu, ndichifukwa chani kunali kosavuta kuti pakamwa pamene iye amalankhulira za Mulungu oyima payekha uyu pomwepo-mwepo pakalankhulenso kufananiza ndi mirungu yochita upanga mbamaso pa wathu.
God allows Elon to do whatever is from his mind, see, so that there should be the division, there should be a separation of the true church of God and the church, the congregation, the groups, the religious groups of people, the gods of their minds.
Mulungu anachita kulola kuti Aloni aonesere maganizo ake popanga mirungu imeneyo kuti ndipo pakakhale kugawa, pakakhale magulu awiri, gulu lina limene lilopembeza mchoonadi, gulu lopatulidwa, ndi gulu lina limene losapembeza mchoonadi, gulu labodza.
Here the gods has been made. The money gods, man-made gods has been made. The golden calf is before them.
Ndiye sopano apa, mirungu yochitopanga imene iyi yapangidwa iri patsogolo pawo.
Verse 5. And when Elon saw it, he built an altar before it. And Elon made proclamation and said, tomorrow it's a feast to the Lord.
Ndime ya 5 akuti pakuchiona Elon anamanga guwa la nsembe patsogolo pache. Ndipo Elon anafuula nati, mawa aliko madyerero a Yehova.
Elon saw it with his eyes.
Elon anachiona ndi maso ake.
And when he saw it, he saw it to be good and worth it to be worshipped, and he declared a proclamation.
Ndipo pamene anachiona iyeyo, anachiona kukhala chofunikira choyenera kupembezedwa, kufikira kuti analengeza madyerero.
When you are blind to the things of God, your eyes will be having sighting to the gods of the mind.
Ngati utakhala kuti ndewe wakhungu pa zinthu zokhuza Mulungu, nthawi yomweyo maso ako adzasegukira zinthu za mthupi lako.
So when your eyes are sighting the gods of your minds, you will worship the gods of your minds and you think that it's the little god of the heavens.
Ndengati maso ako adatsekukira ku milungu ya mthupi lako, mthupi mwako, uzaona milungu imeneyo kuona ngati ndi milungu yeniyeni ya kumwamba.
This is why the religious groups of people are doing whatever they can do, thinking that they are worshiping the real God, the God of the Bible, because their eyes have seen me, the gods of their minds, and the Lord has blinded their eyes to see the God of the scriptures.
Ichitu nchifuwa chake magulu ambiri azipembezo amapembeza mirungu imene kumaona ngati akulemekeza Mulungu wakumwamba, chifuwa kuti maso awo anatsekukira ku mirungu ya mmaganizo mwawo, ndipo mmalo mwake amaona ngati pochita zimene zakupembeza Mulungu weniweni wa mmalemba.
First of all, Elon made a god. He ventured it. He made it.
Mzaiwale poyamba kuti Elon anapanga mirungu iyeyo anachita kuiumba ndithu.
Second thing, he saw it to be the right god.
Chinthu chachiwiri anaiona kukhala mirungu yoona ndithu.
The third thing, he built an altar before it.
Chinthu chachitatu anamanga guwa la nsembe patsogolo pake.
So these things are the things that religious groups of people are doing as of now.
Ndiyo zinthu zimenezi ndi zimene magulu a anthu azipembezwa akuchita ngakhale tsopano lino.
So for one to realize that this is not the God of the scriptures, it needed Christ to open your eyes, because you manage to see how they are making their gods, you manage to see how they are worshiping, you manage to see how they build, so you'll be thinking that this is the God of the scriptures. Be careful.
Ndiyetu kwa munthu kuti azindikile kuti iyi ni mirungu yongopangidwa kuchokera mmaganizo zimangotengera Mulungu kuti avumbuluse Khristu mwa iye kuti athe kuona. Chifamaso ake akatsekuka azatha kuona mmene mirungu imeneyi amaipangira, azatha kuona mmene mirungu imeneyi amaipangira guwa, azatha kuona so mmene mirungu imeneyi imapembezeredwa kotero kukhala ni wosamala.
The fourth thing, there was a proclamation by our Lord because he built an altar.
Chinthu cha number 4 nchonena kuti pali kulengeza kumene Elon akulengeza atamanga guwa.
This is showing how the wicked religions, these false religions are doing as of now. They are building and doing whatever things to be sacred, while they are just filthy rags that are just nothing before God.
Mene modu ni mene zikupangira ngakhale tsopano lino zimamangira guwa maganizo awo kumangira kupanga zinthu zonena kuti azipembeze, pamene zinthu zimenezozo ndi zonyasa ndi sanza chabe pamaso pa Mulungu.
They are busy proclaiming, thinking that they are preaching the little gospel, why law is just a proclamation of the first God with the first Jesus of the small J to the people, and the people are worshiping because they are blind.
Anthu amene watu amakhala bizera amatanganidwa kumalengeza zimene amazitenga kuti mawa Mulungu ndipo zimenezo akamapanga amayesa kuti akuda kulalikira uthenga wabwino pamene mpopanga zimenezo amakhala kuti akulalikira ya Yesu amene ndi wochita kuumba Yesu wa maganizo mwawo Yesu amene wosati Yesu weniweni wa malemba kwa Yesu ongopangidwa ndi maganizo awo chifachana kuti iwo na akungu.
That he did it is he declared the feast of the Lord.
Chindujina chachisanu chimene iwana chita ndikulengeza madyerero a Mbuye.
But there is a feast of the saints that is done after the crucifixion and the death of our dear Lord Jesus Christ on the cross.
Komatu pali madyerero amodzi a osankhidwa, madyerero a Mbuye amene anachitika pambuyo pakupereka moyo wake Yesu Khristu pa mtanda.
We celebrate his death. We celebrate his crucifixion because it's my hope, it's our hope, it's our salvation.
Timakondwera chifwa cha imfa yake ndipo timakondwera chifwa cha masautso ake chifwa muifa mmenemo ndiye muli chiyembekezo chathu ndipo muli chipulumutso chathu.
That is a feast to celebrate.
Amene wotu ndiye madyerero amene tinayenera kukhala nawo kukondwera.
But other feasts that are coming from our own mind are nothing but just filth rags.
Komatu madyerero ena aliwonse amene amabwera kungochokera mmakudzuka mmaganizo mwathu amenewo ni sanza chabe zonunkha.
Verse 6.
Pandimeya 6.
And they lost a prayer on the morning or the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink and rose up to pray.
Ndipo mawa mwache anauka mamawa nafukiza nsembe zopyereza nabwera nazo nsembe za mtendere ndi anthu anakhala pansi kudya ndi kumwa nauka kusewera.
People rose in the morning because there was a declaration, a proclamation by Aaron that this is the feast of the Lord that we are to celebrate.
Anthutu anadzuka mamawa chifukwa panali chilengezo chimene Aaron analengeza kuti kuli phwando la Ambuye limene lifunika kukondwera.
What makes the people realize so early in the morning is because they saw Aaron faced with the Bible, so they thought and believed that Aaron can never lie. He can be speaking the truth because he is using the Bible.
Chimene tuchina wafulumiza anthu awa kuti alawirire mpukasonkhana awa kusonkhana umenewu ndi chifukwa chonena kuti anamuona Aaron amene iyuyu akuyimirira atagwira Baibulo kotero kuti anakhulupirira kuti zomwe amalankhula Aaron ndi zoona ndipo sangatinamize uyu.
So because of that they are to offer burnt offerings.
Ndiyetu chifukwa cha chimenecho anali ndi nsembe zopsereza.
Where do we find burnt offerings? That in the Bible.
Kodi nsembe zopsereza zimenezi anazipeza kuti zili mʼBaibulo.
And they brought peace offerings. Where can you find them? In the Bible.
Ndi anaperekaso anabweresanso nsembe za mtendere. Koma nsembe za mtendere ngazipeze kuti zili mʼBaibulo.
So they were acting like they are pure the church of God while law is just very religious.
Ndiyo anthu awa amachita zinthu zooneka ngati kuti ndi tchalichi ya zoona apo ali ndithu mchipembedzo chabe.
I'm speaking this to let you know, brothers and sisters, wherever you are, check your relationship with other people that call themselves to be pastors, preachers of the way. Be careful.
ndikuyankhulatu ichi kuti mukhale osamala pali ndi alongo konse komwe muli kuti mukufunika kusintha makhalidwe anu machezedwe anu ndi anthu amene amadzitchula okha kuti ndi adzisogolere ndi azibusa musamale.
Because you see people having a necktie, having a pastor collar tie, having the briefcase, gown, garment, whatever uniform of the church, to let themselves be known to the people that they are preachers, that they are men of God, while they are not. So be careful, brothers and sisters.
Chifukwa tu muzaona anthu kapena mumawaona anthu amene amaoneka kuti amavala zinthu zoneka kuti anthu ndiwopemphera amangatai bwinobwino kapena mangatai uja wachibusabusayu kapena avala jacket yabwino kabulifikesi pamenepo akuoneka avala zinthu zoonesa kuti ndizachipembedzo anthu amene musamale nawo osapanga nawo ubwenzi.
There is no communication and fellowship spiritually with these people because they have other gods, the gods of their mind, not the God of the scripture.
Pankhani za Ambuye nkhani zokhuza Mulungu palibe ubale pakati pa ife ndi anthu amenewo chifukwa iwo samadziwa kena kalikonse kukhuza malemba.
The other dangerous is that people offered burnt offerings, they offered peace offerings, meaning they gather, they worship, they did whatever is needed to be done to God while they were just offering their worship to the gods.
Chirujina chorena kuti anthu anapereka nsembe zopyereza, nsembe za mtendere, zomwe zikutanthauza kuti anthu amatha kusonkhana, anthu anasonkhana ndithu nkumapereka nsembe kukhala ngati kuti nsembe yakupereka kwa Mulungu wakumwamba pamene amapereka ku milungu.
The other thing that these people do, they sat down to eat and to drink.
Chindujina jimena atawana jida ndi ukala pansi kudya ndi kumwelera.
So sitting down, it seems like they are the children of God sitting down hearing from the Lord.
Ndiyo akamanena za kukhala pansi zili ngati kuti mwina amazipanga ndi ana a Mulungu amene akhala pansi kumvesera kwa Mulungu.
Because whomsoever the Lord has opened his eyes and has been drawn to Christ will sit down and hear from the Lord.
Chifukwa munthu wina aliyense amene Mulungu wavungulusa Khristu mwa iye azamkhazika pansi ndi kumvesera kwa Ambuye.
The other thing, when you have sat down, there is eating and there is drinking.
Maso chindu china ngati mwakhala pansi ndi kuti pali kudya komanso pali kumwa.
Jesus Christ, when he was to be crucified, he led the people to have the last supper, whereby the people had to eat the bread, picturizing his body, and to drink a cup, picturizing the blood of himself.
Pamene Kristu anadziwa kuti akuenda kukaperekedwa, anawakhazika anthu onse pansi pa mgonero wotsiriza ndi kuwapasa chakumwa ngati magazi ake a iye mwini komanso mkate ngati thupi lake la iye Kristuyo.
The cup stands for the blood shed as salvation for the sinners.
Chikhotu chimayimira magazi okhesedwa chifukwa cha anthu ochimwa.
The food, the bread, it's the blood of Jesus Christ. The real food to the hungry souls, the souls of the erect.
Ndipo mkate ndi thupi lake la Yesu Khristu amene ndi chakudya cha mizimu yake anthu osankhidwa.
So these religious groups of people, this first religion, what they did is to act very similarly to how the Lord designed it from the beginning, that the saints are to sit down, they are to eat, and they are to drink. It was like they take everything according to how it is, seeming like they are doing the right thing, why or not?
So
be careful with these religious groups of people. They look to be similar to the real gospel while they are not.
Speaking
about grace doesn't mean that you are an elected person. Because you see many people saying you have been saved by grace, they will speak about grace, but they are not elected people. I remember I met with a certain man called to be pastor of himself of a certain congregation. He was preaching at a certain funeral ceremony and they sang a song. Amazing grace, how sweet is that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When I hear him sing like that, but the question just comes suddenly, is it this singing, this song as his song, but it's because he's just having the God of his mind.
Mundu aveneyo tu amalalikira pamwambo wa maliro, ndipo anayamba kuimba nyimbo ya chisomo chodabwisa chandikulumusa inewo chimwa inewo taika. Wakungu waona nyimbo ya chisomo ndithu mena maimbamo inenda kuma munthu uyu yudwa ukhala garuda uziwa kanthu ndithu pankhani ya chisomo apo ayi ndithu amenewo angu apanga magari zochokera mkati mwa thupi lake.
So there was one of the people who know me that I'm a pastor, I'm a preacher, so he introduced me to him. That makes him to think that we are friends now, that we are brothers. But when I tried to come up with the question of which Christ do you believe or which Christ do you preach, is when we have a contrary minds and there was a chaos and separation.
Ndiyo panali munthu wina amene amandidziwa ineyo kuti ndine mbusa ndine olalikira ndiye anandifotokozera kwa iyeyo kumano pambuyo pa zonse nditayamba no kumufunsa chifai atangomva choncho amaganiza kuti ndiye kuti ndifofanana.
But at first, it was like we are the same because we sit down, we eat, and we drink. We thought that we are the same people worshipping the same God. But how do you know that these people are worshipping another God? After they ate, they go and pray. What makes them to pray? Because they are not the elected people.
Shimenero chimawa banga kusewera chifanyana na kuti anthu asiyosankhidwa.
Whomsoever is not elected, he can ask and do whatever the elected people does, the Christianity of the mind of the head, but will never do according to the way how the Lord designed and purposed it to the saints.
Munthu aliyense amene wosasankhidwa akhoza kupanga zomwezo kudzuku kopera machitidwe aliyonse amene anthu osankhidwa amachita komatu amene wamakhala kuti ndi chipembedzo cha mmaganizo mwake ndipo zimenezo zimangochitika chifukwa kusasankhidwako kumene kumamuthandiza iyeyo kuti azichita za mmaganizo mwake chifukwa sangathe kupanga zenizeni.
Here alone is saying that this is the God that saves you from the bondage of Egypt, the golden calf.
Ndiyapa sobano aloni akuwuza Israeli kuti si milungu yanu imenena kutulusani mudziko la ukapolo kuigupto apano akunena mwana wa ng'ombe.
Acts chapter 7, verse 36 downwards.
Mbuku la machitidwe chapter 7 ndi miyaka ya 36 kutsika pansipo.
Verse 36 says, he brought them out. After that, he had showed wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness for 40 years.
Ameneyo anawatsogolera natuluka nawo atachita zozizwa ndi zizindikiro mwikuputo ndi mnyanja yofira ndi mchipululu zaka makumi anayi.
Here is speaking about Moses, the God of heaven that did this work.
Apatu akulankhula za Yehova Mulungu wakumwamba amene anagwira ntchito imeneyi.
Verse 37, this is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord God, the Lord your God, raise up unto you of your brethren, write unto me, him shall ye hear.
Verse 37, uyu ndi Mose uja adati kwa ana Israeli, Mulungu adzakusirani mneneri wa mwabale anu monga ine.
Here Moses was speaking about the coming of Jesus Christ, the Savior of his brethren, of his brothers.
Yego apa Mose amalankhula zakubwera kwa Yesu Kristu mpulumusi wa anthu ake.
Verse 38. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai and with our fathers, who received the ripe oracles to give unto us.
Ndime ya 38. Uyu ndiye amene anali mumpingo mchipululu pamodzi ndi ngero wakulankhula naye mphiri la Sinai ndi makolo athu amene analandira maneno amoyo akutipatsa ife.
He is speaking about Jesus Christ, the Savior of his own church.
Abantu akulankhula za Yesu Kristu mpulumusi wa mpingo wake.
To whom, verse 39, to whom our fathers would not obey, but thrust him from them and in their hearts turn back again into Egypt.
Verse 39, amene makolo athu sanafuna kumvera iye, koma anamkankha achoke nabwerera mbuyo mumtima mwawo ku Igupto.
Here is speaking about how wicked people are that they returned back to Egypt, even though they were there, they thrust him away.
Ndero apakulankhula za anthu ochimwa mmene alini kuti anafika pa mulingo obwerera ku Igupto pamene anali ali mchipululu.
In the hearts, they turned back. In the presence, they were with the people in the gathering.
Mumtima tu anthu anabwerera kumbuyo pamene pooneka pamaso anali limodzi ndithu pagulu.
Which means the original thing is what is inside, not outside.
Zimene tizikuti anthu auza kuti zenizeni za umunthu zimene zili mkati osati zomwe zili kunja ayi.
So never be persuaded if you see people singing, dancing, or doing whatever they can do in the name of God. What is outside can just hypocrite you.
Ndiye musamasokonezeke mukamaona anthu akumaimba nyimbo zokuza Mulungu chifukwa zinthu zimene zili kunja zikhoza kukunyengani inuyo.
Here verse 40 saying unto Aaron, make us gods to go before us, for as for this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.
Verse 40. Nati ndi Aloni, tipangireni milungu yotitsogolera ife, pakuti Mose uja, amene anatitulusa mwigubudo, sitidziwa chomwe chamkwera.
He is feeding the people running after their own gods of their mind.
Ndiyetu apa kulankula za anthu amene anali ndi milungu ya maganizo mwawo.
It was very easier for them to go to the gods of their minds rather to wait for Moses to come, because waiting again comes from God.
Unaliko savuta kuti iwo adziusire milungu pakati pawo chifa milungu imene inali mu mtima mwawo kopambana kuti adikire kwa Mose chifukwa kudikira kumachokera kwa Mulungu.
If God never made you to wait upon the Lord, you will start walking, doing whatever you do, thinking that you are doing the right thing or you are worshiping the right God.
Ngati Mulungu sanga kupaseweyo mzimu wodikira pa Mulunguyo, uzakhala bize kuyendaenda kugwira kumapanga zinthu mu dzina lomaganiza ngati uti kupanga zokondwelisa Mulungu.
Verse 41, and they made a calf in those days and offered sacrifice unto the idol and rejoiced in the works of their own hands.
41. Ndipo anapanga mwana wa ng'ombe masiku omwewo, nabwera nayo nsembe kwa fanolo, nasekerera ndi ntchito za manja awo.
This is a fresh God, the man-made God, and the sovereign God.
Iyitu ndiye milungu yochita kupangidwa ndi munthu yosakhala Mulungu wangwiro.
This is false religion of the world.
Chimene chitu ndiye chipembedzo chonyenga cha dziko lapansi.
But they use the Bible, they use sacrifices, they use all the words of the scriptures, but they are blind, they don't know the real word and its meaning.
Amagwiritsa ntchito Baibulo kumapereka nsembe, amagwiritsa ntchito china chilichonse chimene chimapezeka mmalemba, komano dzisali zochokera kwa Mulungu zili za mmaganizo mwawo.
Verse 42, then God turned and gave them up to worship the hosts of heaven, as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain priests and sacrifices by the space of 40 years in the wilderness?
Verse 42. Koma Mulungu anatembenuka nawapereka iwo atumikire gulu la kumwamba monga kwalembedwa mbuku la aneneri. Kodi mwapereka kwa ine nyama zophedwa ndi nsembe za zaka makumi anayi mchipululu. Nyumba ya Israeli.
God giving them some heaven, hosts of heaven to worship.
Ndiye apa tikuona Mulungu akuchita kuwapa sa milungu yakumwamba kuti ayipembeze.
God gave them hosts of heaven to worship so that it should continue diverting them so that they should not see the Christ of the scriptures.
Mulungudu anachita kupereka kwa iodala kuti apembeze milungu imene yakumwamba kuti wathandizire kukhota kuti asakadziwe malemba.
I said, it is God who gave them hosts of heaven to worship so that it should help them going astray so that they should not see the Christ of the scriptures.
Mulungutu anachita kuwapereka dala anthu amene wawa kuti apembeze milungu yakumwamba ndicho lingachonera kuti wakhotese mitima yawo poipembeza chifukwa ziona kuti akupembeza zonse zakumwamba ncho linga yoti asakazindikire Khristu weniweni wa mmalemba.
Host of heaven has been given like something to block the people not to see the Christ of the scriptures, but they should continue seeing the crier, the gods of their minds, so that when coming to God, it should not come from a person, but it should come from God.
Magamwa kumwamba anachita kuperekedwa kwa anthu amene wakuti akhale ngati chochinga choresa kuti anthu awawa sangatheso kuona kusiyanisa kwina kulikonse mmalo mwake ngati patakhala kubwerera kwa munthu kuti apembeze mulungu wamoyo zingotengera mulungu mwini wake chifukwa munthu ndiye kuti ndi munthu wake sangatheso kubwerera.
When the people worshiped the host of heaven, they saw it to be the God, the real God, Yahweh. They are just hosts.
Many of our members are Magamwa Gumamba, Amaonanga in Mulungu, anyway, no more members of Mulungu, but many in Arimirungu Jabe.
God made it so that the world will realize and to see Christ of the scriptures. It should be God who made it because it is pleased by Him to do so.
Mulungu tu anachita kuwapereka anthu amenewa kuti ngati patakhala wina amene akhoza kukumbuka kapena kubwera pa dzina la Ambuye zingotengera kuvumbulusidwa ndi Mulungu mwini wache.
Worshiping the hosts of heaven was not enough.
Kupembeza makamu akumwambawo sichinali chokwanabe koma.
He gave them another thing on verse 43.
Anawapasa chinthu chinanso chomwe chikuoneka mu verse 43.
Yeah, ye took up the tabernacle of Moloch, the star of your God Rephan, figures which ye made to worship them, and I will carry you away beyond Babylon.
Ndipo munatenga chihema cha Maloki, ndi nyenyezi ya Mulungu Rephani, zithunzizo mutazipanga kuzilambira.
He directed them to the Pepperoni, to the God Lefani, and to the tabernacle of Mora. It's God who made it.
Ana jiranu kuwatso gorela kutia akumbukile mirungu ya kubaberoni, mpamene pakuoneka mulungu Lefani, ndi mulungu nditu kumaso ma Moloki, chihema cha Moloki, ndi mulungu nditu amene ana jiranu kuwatso gorela kutia apangizimenezu.
So if it is God who gave them land, it is very difficult for a person to deny the thing that the Lord has given you.
Ndirungani mulungu amene anachita kupapasa chinthu chimene chichi. Nchovuta kwambiri kwa munthu kuti agane chinthu chimene mulungu wamupasa munthu.
How can you reject to be an erected while God made you to be an erected person?
Iwe uta kukana kwandi kukhala munthu osasankhidwa pamene mulungu mwini wake anakupanga kukhala osasankhidwa.
If he made you to be a sheep, he made you from the beginning. A sheep is a sheep from the beginning. So you can't reject that. No. I want to be a goat or I want to be a sheep. Whatever the Lord set forth from the beginning, from the beginning, same.
Iwe rungadana kupanga kukhala mkosa, ndi mulungu anakupanga kuchokera kwa jiambi. Ndipo sungathe kukana kuti iya ineyo sikufuna kukhala nkosa ndikufuna kukhala mfoka ndikufuna kukhala mbuzi chifukwa chimene Mulungu anachipanga acho chizakhala choncho mpaka kalekale basi.
God gave them these things so that it should not come from a man to be saved, but it should come from God for one to be saved.
Mulungu anapereka kuzinthu izizi kuti ngati munthu wina atati abwere kwa Ambuye zichite kutengera mulungu mwini wake osati munthuyo ayi.
That's why as we are finishing the service of today,
ndifa chake mmene tikumaliza se mapemphero a tsiku la lero,
Romans chapter 9 verse 16 says,
mbuku la Roma chapter 9 ndimeke ya 16 akuti,
so then, it is not of him that weareth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.
Chotero, sichifuma kwa munthu amene afuna, kapena kwa iye amene athamanga, koma kwa Mulungu amene achitira chifundo.
Salvation is of the Lord.
Mulungu ndi Ambuye.
It's God who shows the mercy.
Ndi Mulungu amene amachita chifundo.
If you can will, but if God is not willing, it's unwilling nothing. You are willing for nothing.
Ngati wewe utafunitsisa chimene Ambuye sanafune pa iwe ndi kuti kufuna kwako nkopanda pache.
If you can run, but the Lord never wants you to run, you are running for nothing.
Ngati utathamanga pamene Ambuye sanakupange kuthamanga ndi kuti kuthamanga pachabe.
That's why Jesus Christ taught the disciples to pray that he should pray, pray thy will be done, as it is in heaven, same on earth.
Chifukwa chake Yesu Kristu mmene amaphunzitsa ophunzira ake kupemphera, anawawuza kuti muzipemphera kuti kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwe chopansi pano.
There is a will of God that there is a will of man.
Palibe chifuniro cha Mulungu ndiye pali chifuniro cha munthu.
The will of God will go according to how he will.
Chifuniro cha Mulungu chidzachitika monga mmene iye akufunira.
The will of man tries to make his own the region of his minds. That is idolatry.
Ndipo chifuniro cha munthu chizamusogolera kuchita monga mwa maganizo ake kumene kumakhalaso kupembeza mafano.
May God help us to see Christ of the Scriptures without compromise and worship Him and Him alone.
Mulungu atithandize kumuona Yesu Kristu wa malemba ndi kumpembeza iye yekha wosaphatikiza.